Hina madem wenye wanapenda chuma. Maboy fiti wanapenda nga kulima. Lighter.
Wabebe wasikia.
Oya. Ulisikia kwa hii games ino tunakuanga ma headmaster. Nyi labda mkuedepa.
Pigwa mboko ni narungu na nitam.
Boko Haram.
Araja kumeka packaging.
Legeza diapa ni packaging.
Kama kuna kana mama yako.
Ate what?
Kama kuna kana mama yako.
Kam tuke jani ni kupige mavi boko.
Kama kuna kana mama yako.
DJ Lighter, Bundus Gang. Can you know?
Yeah. Okay then. Niko kutu nom super say ni pay ai. Akusa kona na ten fike pay ai. Niko tu mashata na kute ai. Chacha na kingora si wa kute ai.
Digi digi madogo dani wo digi da. Digi digi madogo dani wo digi da. Digi digi madogo dani wo digi da. Arufo kama shala ziki na isko mimi na. Digi digi madogo dani wo digi da. Digi digi madogo dani wo digi da.
Shika zime riet kejani media ina digeto na mabiste babi bulos na di area tumepiga kambi hey
ina we di pete gatin give me your tin ka you know me own it
run on the pace ka you know we born it
mamore wako ndaka bana sima bani
hey kingale ama shashamane vijiti ama ni majane kamna mamu ni tamaga range mange usomete poni tazama ndane
digi digi madogo dane wo digi da digi digi madogo dane wo digi da digi digi madogo dane wo digi da arufo kama shala ziki na isko mimi na digi digi madogo dane wo digi da digi digi madogo dane wo digi da digi digi madogo dane wo digi da arufo kama shala ziki na isko mimi na
kilalo aki kinge usikia jana kitapo aki kinge mkishada kibao ama kujaki kitaska
Tuna play if the news not right about this tomorrow. Be done with music.
KG, DJ Lighter, Bundus Gang. Can you know?
Yeah. Okay then.
Niko kutu na msupa seni pay ai. Akusa kona na ten fike pay ai. Niko tu mashata na kutei ai. Chacha na kingora siwa kutei ai.
Digi digi madogo dhani wo digi da. Digi digi madogo dhani wo digi da. Digi digi madogo dhani wo digi da. Arufo kama shala ziki na isko mimi na. Digi digi madogo dhani wo digi da. Digi digi madogo dhani wo digi da. Digi digi madogo dhani wo digi da. Arufo kama shala ziki na isko mimi na.
Minani kialti mindani. Nimeshika zime riet kejani. Media ina digeto na mabiste babi. Bulox na di area tumepige kambi.
In order with the pretty girl team. Give me your team ka you know me own it.
Run on the pace ka you know we born it.
Mamore wako ndaka zbana si mabani.
Kingale ama shashamane. Vijiti ama ni majane. Kamna mamu ni tamoga range. Mange usomete poni tazama ndane.
Digi digi madogo dhane wo digi da. Digi digi madogo dhane wo digi da. Digi digi madogo dhane wo digi da. Arufo kama shala ziki na isko mimi na. Digi digi madogo dhane wo digi da. Digi digi madogo dhane wo digi da. Digi digi madogo dhane wo digi da. Arufo kama shala ziki na isko mimi na.
Kilalo aki kinge usikia jana. Kitapo aki kinge mkishada. Kibao ama kijaki kitaska. Kinyaru kwanza kibanki rasta. Kuda na kichingri siti moshi na firimbi. Nina mbugi na siringi. Nina dungi ya shilingi. Kame dupo na kiingi. Kani mblina we machiti. Anazoza kama chiti. Viki bondia pigwe miti. Kibibo ama ashike kifanta. Kiboza ama ugong na kada. Kishisha ama abong idada. Kirungu adi abengi tanda.
Digi digi madogo dhane wo digi da. Digi digi madogo dhane wo digi da. Digi digi madogo dhane wo digi da. Arufo kama shala ziki na isko mimi na. Digi digi madogo dhane wo digi da. Digi digi madogo dhane wo digi da. Digi digi madogo dhane wo digi da. Arufo kama shala ziki na isko mimi na.
Minda ni ajaba saini kuzama. Kasha madabiko saituka na chana. Nika penka meiva juu niko waba. Chengisha seti saitu niko janta. Ni mamboshi tuzangale moratish ni anande. Chekia kina karo, chekia kina anji. Wanapenda mboko, juu isha chaji. Teka ngoko chuo mna kibangi. Cheki katelo na adelo ni machupa. Shuka na madam kuru wengzi kilipuka. Ndiozi nice niko shopping ya aluta.
moranga nimeka. Odi wa moranga nimeka mna mandomo. Isitereni na zote zimetoka ngongo. Odi wa moranga.
Raita.
Odi wa moranga nimeka mna mandomo. Isitereni na zote zimetoka ngongo. Kina wako wezi mpata mini kasadam. Kama koko mna reda zini maharam.
Pibomboko, pibomboko, pibomboko ya mtoko ni haram.
Tukicheze chini leo, cheki lote leo tusikize mboko, mboko, mboko. Cheki DJ, uya cheza kaa wewe. Namba nini usesu ingia dance.
Now hear this.
Now hear this.
Odi wa moranga nimeka mna mandom. Isitereni na zote zimetoka ngong. Kina wako wezi mpata mini kasadam. Kama koko mna reda zini maharam.
Pigomboko, pigomboko, pigomboko ni mchezo ni haram. Pigomboko, pigomboko, pigomboko ni narungu na ni tam.
Koko haram. Koko haram. Koko haram. Isitereni tuna zote zina karam. Koko haram. Koko haram. Koko haram. Isitereni tuna zote zina karam.
Pigomboko kushoto loko nyoto. Ako shopo lotion mapunyeto. Itapoko mashada kani mento. Unangawa madam ni kani dento. Najami niani na nguu bila njugu. Unastuka na utadoshwa na kirungu. Geus leku inamechezea madudu. Nako dudu na nyuma anatundu. Toka green ni na jaba ni kuchum. Ni kusetie kichom. Ni kurolie kindom. Ni kuchambue kifom. Ni kumangie kisho. Ni kudarue before. Ni kuzamue dufo. Pigomboko, pigomboko. Pigomboko ni mchezo ni haram. Pigomboko, pigomboko. Pigomboko ni narungu na ni tam.
Koko haram. Koko haram. Koko haram. Izi tiri tunaziti zina karam. Koko haram. Koko haram. Koko haram. Izi tiri tunaziti zina karam.
Piga koto, washman na kingoto. Shika toto amejazo na kijoto. Bile ngumu adi kuliko kokoto. Ako kijani ni mkule tukimboto. Haram ni moto zikishika teka ngoko. Gizani ni kunguri kumeja mapopo. Itapidi ndio ni jenge kikoko. Ndio ni pande ni jengwe ki round 4. Na murambe na muratish kwa kikombe. Ndio ni sani zile nono na sikonde. Kama 40 itishe zote. Akirombo saa ongeza token.
Pigomboko, pigomboko. Pigomboko ni mchezo ni haram. Pigomboko, pigomboko. Pigomboko ni narungu na ni tam.
Koko haram. Koko haram. Koko haram. Izi tiri tunaziti zina karam. Koko haram. Koko haram. Koko haram. Izi tiri tunaziti zina karam.
Odi wa moranga minika warufoko. Niko viepidi miako miako makomboko. Wahitika kijileta pita nako. Na nikisho dhura ongeza cocktail ya karofo. Niko na Risto, Zauka Gito, Juki na Bosco. Na mbogi yao, walipoteza mavaju zao. Kweza mikono zosi kwa mademu wao. Nishae vuta micho nika swenki wa kidhomo. Na misi fala na jonunuka kama shono. Kasinge kuwa rapa ninge kuwa refongono. Nina jireon moja kunye supo kono.
Pigomboko, pigomboko. Pigomboko ni mchezo ni haram. Pigomboko, pigomboko. Pigomboko ni narungu na ni tam.
Koko haram. Koko haram. Koko haram.
Lighter.
Weka kademu kako fiti kukula. Don mebakisha umbo fix ya kulika. Weka kando malkia nyuki, malkia nyuki, malkia nyuki. Yani Queen Bee Machine.
Queen Bee Machine.
Kako na Queen Bee
nikuvike basi leo utatika ningoza wacha koko weka mna kamisi nikidhani rudi naro kusukia ni mtaro misi fresha kwa mastingo nitakushika kilbaru na ukianza ati kuvika nitakumwaga devar nikugurumisha shimulo utadhani mcheza pa
weka kademu kako fiti kukula ndo nimebakisha umbo fix ya kulika weka kando malkia nyuki malkia nyuki malkia nyuki yani queen bee machine
queen bee machine
kako na queen bee machine sema queen bee machine Wamebeba steki bigi nika queen bee machine
Queen bee machine
Kaki namazi ya chane nika queen bee machine
Queen bee machine
Nekizidi umenguwe nika queen bee machine
Queen bee machine
Umbala nyuki yoni yani yani queen bee machine
Queen bee machine
Queen bee machine sema queen bee machine
Queen bee machine
Nasema queen, queen, queen bee machine
machine for the ego side the pumping 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 nico pumping back up for the way I do the parking booty so juicy goes my fist wanting kwa hii game kuna cheza kima saku chezo rack nigga ukile todaku toko mro shuri liye tu kwa bafu nisha mkema na mpiga bafu ta
weka kademu kako fiti kukula don mebakisha umbo fix ya kulika weka kando malkia nyuki malkia nyuki malkia nyuki yani queen bee machine
huruma mirako baby zime nice na chachisha na shikaja patido zime jabahasha tuko na roots si za karo na natasha sikirunda wananza kutetemesha wamlambe
wamnyonye
wamlambe
wamnyonye
wamlole shalkido ana spin na mayen
ha na mayen
kani dem ana spin na mayen
ha na mayen
kakiho manashikisha na mayen
Flani bad tumekapita pewa tozi kuna nice twende dance flow na juka duka umefunga nipe dhudha yo kizinganga toka chini hiki kyangu kimese nipe sita mbili mbili wa mnyenyezi nikupe ukimbleki naanza kugukuza una play na kudema dema nikushike filthy wa high chalkido kwenye mic na zitama kwenye flow niwa bamba mnipenduru niwa show ni kiflow
niwa show ni kiflow niwa show ni kiflow wamlambe
wamnyonye
wamlambe
wamnyonye
Ukianika na nua wa mnyonye Masilva
Ukianika na nua wa mnyonye
Wa
mlambe
Wa mnyonye
Wa mlambe
Wa mnyonye
Wa mlole Lexi Young, you spin na maye
Ha, na maye
Kani Dev, ana spin na maye
Ha, na maye
kihoma na shikisha na mayeng.
Ha, na mayeng.
Zikishika ana drive na mayeng.
Ha, na mayeng.
Stream and download DJ Lighter mixes on Boomplay. Get DJ Lighter mixes on Boomplay.
Umepiga look na mavans na Adidas pants.
Fuckboy.
Balenciaga off-white.
Fuckboy.
Mademu na wachange car toy.
Fuckboy.
After Grace Montana tena joy.
Fuckboy.
Ati babe na ingiza kichwa tu.
Fuckboy.
After that then uta meza pitu.
Fuckboy.
Eat and run your form wow do.
Fuckboy.
Friday akota o photoshoot.
Fuckboy.
Carpet sita pale TRM.
Yeah.
Akitoka rev ni kuchipo tu marem.
Fuckboy.
Utakuja kuni visit lini.
Yeah.
Angalau babe ndo tutoe hii baridi.
Fuckboy.
Unajua tu ni wewe na mimi. Sina saiti kwa kuni keep too busy.
Fuckboy.
Ameseti die fed ama dread. Akiiva tire anadai ye ni pedi. Down anyone ndio status ya usedi. Aki great tick anadhani ya memake it. 10k plus followers pale insta. Anajiita social influencer tena. Kazi ni madem kuateka. Rade ni za branch mshwari ya matala no wanda. Mina leta king wa Wakanda. Homa fuckboy awaweze kuwa manda. Umepiga look na mavans na Adidas pants.
Fuckboy.
Balenciaga off-white.
Fuckboy.
Mademu na wachange car toy.
Fuckboy.
After Grace Montana tena joy.
Fuckboy.
Ati babe na ingiza kichwa tu.
Fuckboy.
After that then uta meza pitu.
Fuckboy.
Eat and run your form wow do.
Fuckboy.
Friday akota o photoshoot.
Fuckboy.
Anaitwa fuckboy. Bashi wanapenda tu ma bad boy.
What?
Mara Ras, mara Joe, mara James Roy. Mara Slay, mara King, huni fuckboy. Get away from a girl boy. Izo dreddies in a tear, movie back boy. Izo mtumba za gikomba waka tan boy. Andiko shua uliomba take it back boy. Tuko Tuesday. Offer ya pizza na zako ni ma Tuesday. Picha kwenye Insta ndo watu wajue. Ati una ball unajua uhunye. Lakini keep it real, cheza chini keep it G. Easy things kama chicks na ma widers ina chills. Izo pills ina bills, papo mbele cheza clean. Live your dream, Luther King, never fake it, keep it real.
Hey. Mabrayo, mavoke ama kevo. Umade wa mijama finyo. Ati babe na ingiza kichwa tu. Changizaje kichwa hiyo kitu haina shingo. Ati kimatiangi mademo wana wapadi. Hey. Watama tarika shuke ya isili. Tuna wapadi matumbo wakidai to beef. Ati makuki leo watafili.
Umepiga look na mavans na Adidas pants.
Fuckboy.
Balenciaga off-white.
Fuckboy.
Mademu na wachange car toy.
Fuckboy.
After Grace Montana tena joy.
Fuckboy.
Ati babe na ingiza kichwa tu.
Fuckboy.
After that then uta meza pitu.
Fuckboy.
DJ Ise uzembe na lazima iwaweze. Kabili kako blame na kajongeze wazeze. Shika zigo kuma brana ukaze. Ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai. Gai,
gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai.
Legeza, legeza,
mam.
Legeza kiuno ni pekeje.
Pekeje.
Legeza, legeza,
mam.
Legeza steki ni pekeje.
Pekeje.
Legeza. Legeza,
mam.
Legeza zigo ni pekeje.
Pekeje.
Legeza, legeza,
mam.
Legeza diaba ni pekeje.
Pekeje.
Pekeje, pekeje, pekeje.
Pekeje.
Pekeje, pekeje, pekeje.
Pekeje.
Pekeje, pekeje, pekeje.
Pekeje. Pekeje.
Wanabebo na uba kando maskuta. Ile vako ya makaji mindo gaskuka. Kauka spell, ikitisha na paka mafuta. Kakijipa ni kachapanisha na ukuta. Nikachape adi kachachisha kwa mbuta. Ulegeza zigo ni banju mandomi ukuta. Winga kwangu itabidi umeikumuta. Makejani weekendi lazima utoe form. Na mamlena wakilandi sisi tuwa bombom.
Ise uzembe na lazima iwaweze. Kabili kako blame na kajongeze wazeze. Shika zigo kuma brana ukaze. Ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai.
Gai, 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 gai. Gai, 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 gai.
Legeza, legeza,
mam.
Legeza kiuno ni pekeje.
Pekeje.
Legeza, legeza,
mam.
Legeza steki ni pekeje.
Pekeje.
Legeza, legeza,
mam.
Legeza zigo ni pekeje.
Pekeje.
Legeza, legeza,
mam.
Legeza diaba ni pekeje.
Pekeje.
Pekeje, pekeje, pekeje.
Pekeje.
Pekeje, pekeje, pekeje.
Pekeje.
Pekeje, pekeje, pekeje.
Sailors on the beat. 1, 2, let us go, nigga, get a beat. Pull it down now, born nine, mono eye, ik
nika pissed. Sasa tumerudi, tumekame na the beast. Hit make a lunatics now on the mic. Sinner's DNA gonna make you wanna lick. That's it to the beat, you skipping on the feet. Whining like a fake, you talking on the feet. Nimepata combo ka honey, she a threat. Like the way you like it's a easy till I wet. Like chapati geuka, wanna make you sweat. Wanna make you let go, but when I pull it out. Sasa tumechachisha, sema package.
Pekajang, pekajang, pekajang. Pekajang, pekajang, pekajang. Pekajang, pekajua, pekajang. Pekajang, pekajang, pekajang.
Ise uzembe na lazima iwaweze. Kabirka koblein na kajongeze wazeze. Shika zigo kwa mabrana ukaze. Ka, ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai. Gai,
gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai. Gai, 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 gai.
Legeza, legeza,
mam.
Legeza, kiu noni pekeje.
Pekeje.
Legeza, legeza,
mam.
Legeza, steki ni pekeje.
Pekeje.
Legeza, legeza,
mam.
Legeza, zigo ni pekeje.
Pekeje.
Legeza, legeza,
mam.
Legeza, diaba ni pekeje.
Pekeje.
Pekejang, pekejang, pekejang.
Pekeje.
Pekejang, pekejua, pekejang.
Pekeje.
Pekejang, pekejang, pekejang.
Safisha chakuchachisha, cheza chini buda unakatia. Safisha chakuchachisha, unachoma unaban una una chachicha chicha 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 chicha. Hey, unaharibu unachachisha, na kuita form unaniaibisha. Mamanzi umekam na usura zinatisha. Ni magaza wanachachisha, zao hazishiki manze tei inaisha. Hey yo ropa, ebu juwitisha, juu watu wameti, hiyo form imejipa. Hey yo DJ, pull up selector. Maodi wana dance, wana toa hadi shots. Na mamanzi wana dance, wana toa underpants. Wana choma, wana ban, wana chachisha. Pale social media, tuni mapicha. Snapchat install, tuni mafilter. Hizo pics na mafoto, wana edit, wana crop. Sijui photo grid, lightroom, photoshop. Hiyo binti kidrop, wana dance, tuna shot sebu. Safisha, chakuchachisha, cheza chini buda unakatia. Safisha, chakuchachisha, unachoma, unaban, una unachachicha, chicha, 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 chicha,
chicha, unalalisha, bararira mingi buda bakisha, tuliwatisha, tukiwakisha, baraza kunego tulizamisha, buda kalisha, saka aisha, sali shida zaku za kimaisha, mina paisha, nikisafisha, ukitaka kunicheki lola kwa picha, ama... Nataka ni kucheki kila dakika. Na mtani nisifike ka ujapika. Nitakatika, sita jazika. Usponge juu ya life ka ujazika. Toa pazia, songa kwa njia. Na pongi sitosheki ka ijawika.
Kuna bali unakusa tunamamika.
Safisha, chakuchachisha. Cheza chini muda unakatia. Safisha, chakuchachisha. Unachoma, unaban, una unachachicha, chicha, 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 chicha.
Shikisha njugu na njiti. Cheki bro, washa shasha adi moro. Bila ticha kuna shule kuja daro. Nyanyash, puff puff. Orosho, piga shodol kuna giza. Ziki nice, tuji nice, uweki story. Kata maji pia shada legalize. Pali insta double tap, depo kembe tap.
Kwa sa tupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Naturally diva last money spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Kena si unikosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Naturally diva last money spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Game basi pale Instagram be. Bena penda sani zoma. Pale Instagram be. Bena penda sani zoma. Yani pale Instagram be. Bena penda sani zoma. Yani pale Instagram be. Bena penda sani zoma.
Namukia niko Insta.
Supa na kusuka nuna dinda Ringa vile divo na tatisha Twitter pana dhani ndalalisha Chuma ona uyu Ako dancer wa mebeba Ona uyu Ako japa na mavela Ona uyu Kiunginyo na wakemba Mshike kiuno kwanza Twende dada blanda
Nasio because I'm super si stress Kama rene kisha basi unipe Natural divo last money spend Atakani meet ya Mr. Bagain Kena sio ni cause I'm super si stress Kama rene tisha basi unipe Natural diva last money spend Atakani meet ya Mr. Bagain Game basi pale Instagram be Bena penda sign is on my Pale Instagram be Bena penda sign is on my Yani pale Instagram be Bena penda sign is on my Yani pale Instagram be
Stream and download DJ Lighter mixes on Boomplay. Get DJ Lighter mixes on Boomplay.
Katatenje, 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 katatenje.
Lamba lolo bado watoto, na tumekuja tuki mangoto, tumedunga bado mangoto, sport pesa kushina doto.
Sini majua hao watoto, sali bado mamboto, kana shika na msokoto, cheki keja ipige goto. Mboto si uita foto Tumepiga maluku moto Ukini dai ni sake geto Kama vibes mpate potmo
Katatenje, katatenje Katatenje, katatenje Katatenje, katatenje Katatenje, katatenje
Ukicheki kuna watoto Wamebeba maaga nono Wamekuja kusaka lolo Cheki juna siku na joto Ukishinya ruku la mbosho Katatenje ni chuma moto Tumekill ata na washosho Kinta sedo iano Ongeza nduati bado ni moto
Katatenje siyo mchezo Tunakemea hadi mapepo Kauna ngori tupate geto Kani nduati kwa nima neno Hawa mazuzu hawana lebo Watajuaje sindo kunego Kwenye lyrics na mamoto Katatenje wacha mudomo
Katatenje, katatenje Katatenje, katatenje Katatenje, katatenje
Katatenje wacha mudomo
Katatenje, katatenje Katatenje, katatenje
DJ Lighter, Lighter them
Nilihama mta, squeezy naishi kwa ba 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 Nilihama mta, squeezy naishi kwa ba
Morenda ni ya club imejaa muraya Jaza iyo glass, shukran kwa ja Champagne man, wapi dollar man Pass pass, iyo glass, boss boss kama ja Girl bend over, acha mini shike bam Nasafisha rada, mafisi waka jam DJ ni petra, kuna waka kuna ban Kila mtu dance, bend over Kila mtu dance, wind up your waist and stop
Nilihama mta, squeezy naishi kwa ba 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 Nilihama mta, squeezy naishi kwa ba
Form zangu zimekuwa chingiri Niko maji kila siku nikidai kuwateka kwenye club Ile kono utanipata everyday Iwe day ama night, iwe noon ama dusk Nilihama mta, squeezy naishi kwa ba Usinisake kwenye dosi, okope kuitisha Order na yon talipa, zime nice Niko rido na mabinti, wamejipa wate wanadai guash
Nilihama mta, squeezy naishi kwa ba 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 Nilihama mta Squeezy naishi kwa ba Nilihama mta Squeezy naishi kwa ba Nilihama mta Squeezy naishi kwa ba
Kwako itilafu sako inadea representing Utuja kuja kupo kwa marunyaru Tumekuja sapana riko gang Tumekuja kuchatisha Tumekuja kwa pele kanarie Kabisa
Itilafu sako inadea representing
tumechill kwenye belt na seti. Si ati nini ama nini ni kumedi.
Ndoki ni ya kimonyoski.
Oya oya oya, ati hapa tunadam na tunazitoka. Toko siku hadi che hakuna kuchoka. Ni kuika tu.
Ndoki ni ya kimonyoski.
Watu wakari ubangi ndio mekari hiyo bangi. Nipeleke na rieng manjege wasini landi. Hakuna nare, washashash na radi. Venye miudinya track walidhani hii ni pongi ya kaze. Akaze brayo mpenda manyonyo amechill tu kwa base. Konyagi jaju kasi do hatu chase. Zeto ni awa super joe so tingisha na yo pace. Ukicheke akina linda.
Oya oya.
Yoba zade makufu.
Oya oya.
Sako ni hitilafu.
Oya oya.
So stretch izo mapaja tuka.
Oya oya.
Hitilafu sako ina the area representing. Tumechill kwenye base tuna seti. Si ati nini ama nini ni kumedi.
Ndoki ni ya kimonyoski.
Oya oya oya. Ati hapa tunadam na tunazitoka. Toko siku hadi che hakuna kuchoka. Ni kuika tu.
Mbogi ni ya kimonyoski.
Mbogi ni ya kimonyoski. So original ha wengine wana copy. Kama unangori piga picha na uposti. Na kama huna form si uka mtu kuhosti. Hii ni mbogi ya motaratara. Mbogi ina form hapa hakuna mandrama. Tumechili kwenye bez na akina Sara. Kina Liz, kina Brenda na kina Laura. Oya katelo aiman shika lejo. Sija itisha already ya shato wa leso. Sija mburuga na asha anza kulego. Mbogi ni ya kimonyoski. Hitilafu sako ina the area representing. Tumechili kwenye bez tuna seti. Sia dimini ama nini ni kumedi.
Mbogi ni ya kimonyoski.
Ganji kisha lipuka. Punguza yo pupa. Kipa kwa pipa. Mini na kipaji na jom na bambika. Kama nilitegu ni pato mepika. Kama we ni maigu ni pato metisha. Sura za mababu mazezi natisha. Na kama wezi moni jabidu napisha. Ikus inatupa siyezi fika bei. Heri shike mafuta nijipige daily. Ikisaka shimo ya kunitole mababy. Maziwa iwe fiti kutoka kwa hizo jegi. Mini mauru bila katapila baby. Unacheza na yombulu unacheza videli. Atukia mini Mungu bado utadedi. Hii ndo ufala ilfanya sigeo zangi pedi. Chupa kuchupa, tupa kutupa. Tigia hiyo shasha, dizina lipuka. Itamuru sash, cheze nae kaboka. Piga muru dash, piga brother ya lita. Sema team siku sako, joa inatisha. Ukiwa na wakando, utaki kapicha. Ukiwa yule wako, mazuna chachisha. Tupa kuchupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yopupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji, na jomla bambika. Ukondede na yo mazejo ni noma. Nataka ni kushike kama homa. Full stop, non stop, bila takoma. Kama ni noma, ite basi noma ngoma. Kama ni ngoma, noma, ite basi noma. Only one delo, wakicheki wanakonda. Only big things, alishika anakonda. Mina washa koro na mambanga, mina bonda. Mina cheza solo, nina right ya nadonda. Wabebwe, wabebwe, kama nimesonga. Kama, kama, kama nimesonga. Usidunge black, blue, black, joto. Wana piga nduru, nimeshinda loto. Wana sikia wivu, nimeshika toto. Na akienda chini, usikose mboto. Tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yopupa, tupa kwa pipa. Mina kipa, mina
kipa. Stream and download DJ Lighter mixes on Boomplay. Get DJ Lighter mixes on Boomplay.
Hey, why, why, why?
Basi guza minyo, ka imeshika basi wacha finyo, mufiza leo bana ni manginyo, fomye maodi na pia mayo, makilalisha makula ni wo, bezi ni vela na ngem ni wrong, hadi mandugu wakuje na pong, siyo mangeus pia wakuje na thong.
Iyo story cha baba, cha mama, siya mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siya toi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siya maodi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siya mayo wanapenda kalongo. Fika pain ni kupeleke na rada. Ita mangeos miwonyeshi nani baba. Pitu andesi anapenda miti mama. Fika masai ndi uitishe kukumanga. Wanya kweli ni kuonyeshe vifa. Upea tosheke yo vile nafa. Namba nani achore figa. Na ako truba na sima giza. Leo sijaba ni magiza. Leo za odi ni maisa. Akichekwa muru iza. Asikicha apunda shika pizza.
Ebu katika ndo tucheze kalongo. Ebu rongo
mambo sande tucheze kalongo. Ita makwila ndo tucheze kalongo. Ita machura ndo tucheze kalongo.
Iyo story cha baba, cha mama, siya mangeusi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siya toi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siya magodi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siya mayo wanapenda kalongo.
Talk lady baby girl back in the day. Nimekukemba siku mob wele genje. Iko nini usijali joni nyege. Tabia mbaya leo tutafanya kwa kete. Cha mama, cha baba, vile unanishika join na niwashe. Macho zako jo zinanimada. Na nikivua jo utaitaka. Sio siri jo nakutaka. Siko honi jo lakini naitaka. Ruka ruka kwenye bezungusha haga.
Ebu katika ndo tucheze kalongo. Ebu rombosa ndo tucheze kalongo. Ita makwila ndo tucheze kalongo. Ita machura ndo tucheze kalongo.
Iyo story cha baba, cha mama, siya mangeusi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siya atui wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siya magodi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, cha mama, cha mama.
Lighter! Na wapili kana rada, na wapili kana rien. Auna rada mze ya beli sharien. Hapa niko sakata, sakata, kam sakata. Shika yoyo kamata, kamata, kam sakata. She want a bad man, lock it up. Never seen one like lock it up. Turn around, squeeze and lock it up. Bend over, straight for the lock it up.
If you get step, you napenda easy vitu. Ebu lalishe neti bado unakutu. Na mapenjuto sona juwe weni sugu. Mango soku wa udai weni ndugu. Wa ukuja kongu wakidai njugu. Security ni ati unadai rungu. Reni gani ata, nilidhani ata. Jona rungu ata, mgoo flani hapa. Figa ushenyu faki kaza kani dry ata. Story flani za waras wakibanshada. Niko pin na kichingri kani ngale ata. Christoph Rogada ndani ya himasha.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwen peleke na ring. Ziki nyanyun peleke na ring. Mango kuwa kifika basi peleke na ring.
Niko ring na vifuata niua. Zimeshika na vifuata niua. Kwanza ring huyo bwana chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwen peleke na ring. Ziki nyanyun peleke na ring. Mango kuwa kifika basi peleke na ring.
Now I got it cause Steph my 3-pointer too. Sifani, Stephanie wangana yangu tatu. This no jizangu wanga round tatu tatu. Mukongo pigi mini mruyo milpiga kibantu. Tingalingaling, school bell a ring. Na mindo bell ringer, no peleke na ring. Tuma pindi mejipin na makoro. Nakapenka na ninyo nyambu. Ohoro wakwa, mwendo wakwa. Inanifanya nisike kushika makukana. Hizo zakwa, chezi kufakwa. Ziko mnerien kushinda hata za mamu.
Kudi wa muranga na gidhike tobo. Gudi zangu kama kawanzango mongo. Kwenye pedi wako lingo leo meno. Kwenye pasto hivo shoda ndope ya neneno. Sizi moga inje isi majambosho. Ni dhobo dhobo dha kitu dhobo dhobo. Apa kuna za pludi nyongo leo mbengo. Nisha pita na kadem kapedi mapengo. Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwen peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mangoko wakifika basi peleke na ring.
Niko rien na vifuata niua. Zimeshika na vifuata niua. Kwanza rien huyo bwana chakua. Shikilia bwana wea chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwen peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mangoko wakifika basi peleke na ring.
Wataitana vile unawali ni lazima waitana waitana. Kulava kondenga ni lazima ni kuteke.
ongeza kingine walieni kwa matembe. Tingisha vizi, ni lazima tuwatese. Vile unawai, ni lazima wayatawe. Wataitana wa, wataitana. Vile unawai, ni lazima waitane. Wataitana wa, wataitana. Vile unawai, ni lazima wayatawe.
Kanipuru usibongo, kanichura usibongo. Toka tenje, walenje, fika stenje. Uko gede, uko dudu, uko dede. Na mchuma ni ya malele, minapenda tuwa wili. Wakitingiza madiaba, zimenyanya, zimebundi. Izo nyanda nazipanda. Niko shas mama, minapenda tuwa kamba. Vile wanawai, wanafanya mina wanda. Jo, wakitanda itabidi mempanda. Ni sisi, wawili na mafisi nda washanda.
Kula vako ndenga ni lazima ni kuteke. Ongeza kingine walie ni kwa matembe. Ingisha vizi ni lazima tuwatese. Vile unawai ni lazima wayatawe. Wataitana wa, wataitana. Vile unawai ni lazima waitane. Wataitana wa, wataitana. Vile unawai ni lazima wayatawe. Kibush kisojo, kikush kiroll. Kirum kifoljo, kibum kisong. Kiset kikank, morio jo tunapimana. Tuko bukle, tumedunga, tumeseti, tumevuta. Niko macho na kutemba, niko maji na ketepa. Huku nyuma umebeba, huku mbele ntakucheza. Msupa leo ntakuteka, nikidrill, utawika. Nikitwist, wachachisha, nikiplay. Sozamisha, nduru na mayowe, itabaki waitane. Nduru na mayowe, itabaki waitane. Kondenga ni lazima ni kuteke. Ongeza kingine walie ni kwa matembe. Ingisha vizi ni lazima tuwatese. Vile unawai ni lazima waitawe. Wataitana wa, wataitana. Vile unawai ni lazima waitane. Wataitana wa, wataitana. Vile unawai ni lazima waitawe.
Come close baby adi ni kucheki. Vile umeweza come ni kuseti. Nipe through pass adi kwenye mechi. Vile uko waba jo pigo deki. Napenda mash josi pendangi mangale. Washa kishasha nyanya kindukulu. Tingiza madeba ukona nyona kwa mbulu tu. Vile nda kuzaga itabaki ni manduru tu.
Kula vako ndenga ni lazima ni kuteke. Ongeza kingine walie ni kwa matembe. Ingisha vizi ni lazima tuwatese. Vile unawai ni lazima wayatawe. Wataitana wa, wataitana. Vile unawai ni lazima waitane. Wataitana wa, wataitana. Vile unawai
lighter
banana. Ninayo basi tunabakana. Hapo nyuma nasibika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Shandana, kani mlena inabidi ya weke lawama. Toka tikeje kimbanga basi ulala. Toto yako yeke fiti na ikulala. Underwater na kwambia shaitangaza. Na kwambia shaitangaza. Nina nereka mnashada tutewashana. Pale zabe macho zangu zimenyanana. Iku ready imistedi nani.
Banana, ninaeo basi tunabakana. Hapo nyuma nasibika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Madibala na zinyama nika ni kondonyo. Nikidungi nimepaka nitachoma mboto. Nikidutu nikinyanya na poteza toko. Zikibundi zikinyana zipeleka soko. Kando tapo machapo mbake tuwe toto. Pigwa finga na kidole kimeja mangoto. Na yote yopa na lopo na piga goto. San pigwa rando kupaka na joto.
Banana, ninaeo basi tunabakana. Hapo nyuma nasibika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Fire! DJ Lighter, Lighter them, Lighter them.
Now hear this.
Now hear this. Bang, 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 bang,
intro for my family, my gang.
Back a ding,
gang, gang, to not spend the game my wang.
Back a ding,
na kijani ni na drinks na my yangs.
Back a ding,
count 1, 2, 3, back a ding.
Back a ding, ding, and the back a ding. In super wedgie, let the niku pele kinarieng. Niku bang, bang, and the back a ding. Kwa kazi ni korada, ataka sina my wang. Back a ding, ding, and the back a ding. In super wedgie, let the niku pele kinarieng. Niku bang, 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 and the back a ding. Kwa kazi ni korada, ataka sina my wang.
Gang, unajua ndio vibe. Fika jikoni juu unajua umevibe. Toka 6 hadi 9 your mind. I love
Araja kwa mega packaging.
Packaging.
Kwanza venye umejibeba nga miudai miupenda na penda chako venye uicheza nga miudai miupenda na penda figa fire yani dangerous miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran miudai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda.
Ingi nani ya goro, alafo kuwe solo. Kwanza kiwa momo, buda na mchongo. Macho za kondo, go chongo. La mimboko, mbaka usoko. Dema kiwa kampwa na stone proper. Alafo kiwa batwa na dundosa. Pale downtown na nadundosa. Pale down, kudundosa.
Venye wejibeba, nga miudai miupenda na penda. Chako venye uicheza, nga miudai miupenda na penda. Figa fire, nani dangerous. Miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran miudai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda.
Niko Kigali yo shamba ntachuna mboga leje jaza kwa chupa ya Johnny Walker. Ninataki ya mayengu na rieng na zituna kama chengu kunyanda upigwa mboga. Kukumanga kwa tuzangu za mboga. Kuna panya supaka takula nyoka. Wakichaka kitanda liko na sofa. Chapa chapa kichapa na chia
boma. Venye ujibeba nga miudai miupenda na penda. Chako venye uicheza nga miudai miupenda na penda. Figa fire yani dangerous miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran miudai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda.
Kwambulu, luku, washa kindukulu. Kam kukijani ni kupige mabiboko. Pale Instagram, tachatisha na kimboto. Venyo na watesa mina penda mangoko. Mangoto, maloko, siko kwa mbosho. Orosho, madiva zimebundi na nikuru. Kulamba mururu, fika ndono juu ya koto. Vurugu, kukaba kwa kila
mauru. Kwanza venyo mejibeba, nga miudai miupenda na penda. Chako venye uicheza, nga miudai miupenda na penda. Figa fire, yani dangerous, miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran miudai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda.
DJ Lighta take it worldwide for the girls them. Aluta Pate best na ma boys tume chill tunakata mizinga aluta. Na ma dem ogi kam na tunakwanga girimba aluta. Na ma wetete boss utabaki umelola aluta. Tuko jing na ma jong na ma fans wako bezwa na zoza aluta.
Ati from ziu kam ni aluta. Aturieng za ponyoto ni mafuta. Shikisha njitu ndo indi zenge ushupa. Uliza guashiwa beba na mashuka. Lendo storo ndio ni kuchome kibonus. Ngore odi ndio nikushe ukiponwa. Rungu yangu sutabaki ukishonwa. Pige munju ndio ashikwe na homa. Hii ni tension naitaji kuseti. Mangios wako wengi naitaji kumedi. Bash ni ya waras juwi nikuwe kipedi. Kauna usoro juwi nikuwe kependi. Bashi kwa fine juwi ifike weekendi. Awa supo wote na wapiga paki. Sina ndai nilipote zanga kaki. Ngeus ako jabana na dice juwi French kiss.
Pate best na my boys tumechill tunakata mizinga aluta. Na my name okikam na na tunakuanga girimba aluta. Na mawe tete we tete boss utabaki umelola aluta. Tuko jing na majom na mafans wako bells wana goza aluta. Aluta, aluta, lompaka aluta, aluta, aluta. Vimishika aluta, aluta, aluta. Lompaka aluta, aluta, aluta. Vimishika aluta.
Oya washa tukibanzi lipuke kasadam. Tucho nyanya tunagang, tunakaka taliban. Mwite kani fan, pewe keg tunajag. Rombo sewe na madam, asifote Babylon. Switch position, kaniendesha kanisan. Kesho tenda kanisan, father give me permission. Call polisan, tajipata Aga Khan. Nina damwe liver can, kunitako liharam. Shoot to the sun, si lazimo kwena gun. Fanya sele uko young, chorea stories za makwang. Stick to the plan, niko loyal to kwa fam. Kani form ya dona kam, kani bacho nitaka.
Yes, Kadunda, 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 Kadunda. Yes, Kadunda, 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 Kadunda.
But the best of my boys to me chill to the cat and the singer Aluta. Now my name only come now, now to the quang and the rimba Aluta. Now my way, tete, way, tete, boss, 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 Lola Aluta. You go jing, now my job, now my fans, so I'm gonna
do it. DJ Later.
What, baby? Wabebe wasikia, wabebe skilo, wabebe wasikia, wabebe skilo, wabebe wasikia, wabebe skilo, wabebe wasikia, wabebe siuji bebe. Demi yangu anadaitu matembe. Niko fete, nimejisete. Amejibeba, usimuweke. Niko east kwa mabiz na manjege wako hona. Amejibeba ko fine, sura nzuri amevai. Kweli nini uko high, piga mushu kwe high. Ukiweza toa kutu uzirai. Ukimwaga sikia fine, kazi safi inadai. Watoto wawili tunadai, njoki nduta na wamai. Kwa nini uko fine, jangreto walai. Uko maji high dine, takukata walai. Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai. Nikimada sema high kwa vuva na Wabebe, skilo, wabebe wasikia. Wabebe, skilo, wabebe wasikia. Wabebe, skilo, wabebe wasikia. Wabebe, skilo, wabebe wasikia. Black girl, she a bard and she know. Cheki vila meni marda shiro. Like a snake body girl, yeah she go. Dogo dogo baby, kakinyonga. Mina penda vile haga inasonga. On the floor kwanza ibiti kikonga. No life fine, girl umeni roga. Ume stand kama tatu tuza ronga. Na kubeba everywhere, mindo donda. Wache kubonda, tunawatoka. Wana choka, wana baki waki slim waki konda. Wasikia tuma, ouch tu vidonda. Tunawatoa mbio mbio kama Honda. Wewa makali wanatoa mbaka njeve. 34 tunakujanga na rende. Boy vupa tunagwash na bireza. Big tune kwenye club wanacheza. Wabebe, skilo, wabebe wasikia. Wabebe, skilo, wabebe wasikia. Wabebe, skilo, wabebe wasikia. Wabebe, skilo, wabebe wasikia.
Stream and download DJ Lighter mixes on Boomplay. Get DJ Lighter mixes on Boomplay.
Wacha ni finesse, wacha ni kutest. Yo nigga
girl kale utandress nipunguzi ya stress mchulu bang bend bend niku bang bang Alejandro chief inspector nipo zako na zinyonya kama nectar kitu mufata solo ni macheta sio bomi nalipuka ni mavela tumepuliza leo kivuvuzela zimetushika zimetufunga kijela riang ni kukambatia na kukemba na mawezere uziza ya ayela
kama kuna kana mama yako usikuja hapa kana mama yako kama kuna kana mama yako usikuja hapa kana mama yako kama kuna kana mama yako usikuja hapa kana mama yako kama kuna kana mama yako usikuja hapa kana mama yako
kanipiga mate kanikwata waya kaponja na kapea miti kuna nduru giza ni tititi bobo shanta ya 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 dushka wika oh mama mama ma. Santo santo kaka kaka yundo msumeno tunapaka nana nyonga nduru nduru cheza chini kawa iguru guru we mtamu kaskari nguru nguru bakora kakondani sini turu turu
kama kuna kana mama yako usikuja hapa kana mama yako kama kuna kana mama yako usikuja hapa kana mama yako kama kuna kana mama yako usikuja hapa kana mama yako kama kuna kana mama yako usikuja hapa kana mama yako
wolan 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 chapa ilali chapa igande nitakere nitachapa inyame kisha nipe kichwa nikiwasha ingale juu tuko maji basi wacha izame denge denge indo bazenge zenge utokililia basi gidem gidem na kusoma macho ukipretend pretend miuka tamati tuma weekend weekend candidate kata wiki ina depend depend when shallow end ama depend depend unataka lion ama kiden kiden sura na kupeka 5 haga kiden kiden
kama kuna kana mama yako
Soko, soko, mi umcheki tu kwa lojo, kwenye lojo, na napenda tu masonko, masonko, na nakaka loko, loko, na mina die international, nasho, nikule hata kana macho, macho, na hii beats ya pacho, pacho, chapa kitu toka jasho, jasho, tuambio kama kanjo, kanjo, nararua kama rambo, rambo, na mindo nyundo kaa guambo, guambo, huyo dem ni mpoko, poko, huyo dem ni mpoko, poko, tako fine, nako so hot, so hot, huyo dem ni mpoko, poko, huyo dem tu ni poko, poko, huyo dem tu ni poko, poko, huyo dem mako soko, soko, huyo dem tu ni poko, poko, huyo dem tu ni poko, poko, huyo dem tu ni poko, poko, huyo dem tu ni poko, poko,
yeah, yeah. Huyo dem tu ni toto, si toto Mumcheki kwenye IG, mafoto Hakichocha tukilame Mangoso, anachifanyanga babi na hana dojo Cheza ngoma, cheza wimbo
Bure, bure, bure
Isi grampa ila fimbo
Ni ule, ule, ule
Goro misi pigi imbo
Ni ile, ile, ile
Napiga luga yangu simbo
Shule, shule, shule
Safety kitu piga pass Ndo nisikie, vipua, pua Kani ganji tumachona ya kutoa
Yeah,
yeah Nisikie poa Kani ganji tumajona ya kutuwa yeah. Thought, 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 thought Nimemcheki, nimemspot, spot Spot, spot, aramonjongo, spokot Thought, thought, thought Yeah, she fine, yeah, she so hot She so hot
Huyo dem tu ni poko Poko, huyo dem tu ni poko Poko, huyo dem mako soko Soko, huyo dem tu ni poko Poko, huyo dem tu ni poko Kaulunga Bao mbili tatu minafunga hey, Kaulunga Makeki kawa tatu nikipula hey, Kaulunga
yetu
bao mbili tatu mimi nafunga
nafunga
kaulunga makeki kawa tatu nikipula
pula siwezi kuwa tu tribal duga joni pesa buda jomi ni tribal ina set kwa keja na main na die call wanjiru enda kinyiwa na die ball na mindi omesi hakuna pass mina funga hakuna rambe misi olunga all webcam lakini sikuwa chakula rada ni masocial like chorea jo machura liwa mada shiro pale wa bebe skilo zika shika zika nice utata ni zero hitman badman kare kotero biro kotero biro kare kotero biro kema langwe from dislikes and blue ticks tangu get attacker wakadai ku get kiss tuli get us sayi wana give kiss wana die benga ni mechiku liko Netflix hey
kaulunga bao mbili tatu mina funga hey kaulunga makeki kawa tatu nikipula hey kaulunga bao mbili tatu mina funga kaulunga makeki kawa tatu nikipula
kaulunga eh ni kaulunga cheki fresh look mina dunga tu adida nikipiga show joma ngazo na wika senda fit jigi fit is in a die wote wakipula poko sexy wamevaa all I say is how are you you can say you fine nimechanga mko kidai extra time zimeshalipuka cheki flow kinuka watu wanabanjuka wanashika ukuta ninjo kina nduta wamejaza mafuta piga left piga right uweze daka top striker kila mtu anakaa Mina wacha adi kipa ame data Pull up with the gang we real don data You can love it or you hate it don't matter Skiza ngoma wezi toke ikibamba Toka wa bebe walibaki waki
Kaulunga Bao mbili tatu mina funga hey, Kaulunga Makeki kawa tatu nikipula hey, Kaulunga
Kaulunga
Bao mbili tatu mina funga
Mina funga
Kaulunga
Kaulunga
your boy at DJ Lighter on Instagram, your favorite DJ.
Yo, yo, Dogs gang gang, yo, gang gang, wakali wow, yo, 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 how club on the beat, yo.
Budo na chorea umadam, buda zimiraru uka dance, weekend yo, iyo imelan, mkoba kila lisha unda plan, itisha hizo kia kuna majagu.
Eh, itisha mzinga bana ziki kam turore, akuna itha youth man we turore, Kabisa turore, turore Meda ofisi turore, turore Alafu zikishika shuka na madam Shuka na madam, shuka na madam Alafu zikishika shuka na madam Shuka na madam, shuka na madam
Simama kwa migu, rusha, mikono juu Nakangoma kama nyaisanza tuku banju hey, Usha geruka umeshika tu ukuta Cheki tu kwa kichwa umeshuka tu matuta Ona vile nyuma umejaza tu mauta Ni kwenye mkono adi mdomo niko luta Kama zimeshika Tuwa kuna wachilia Mademo wakika mtu na wapandilia Sareye tube tumegaramia Chiki masa tumesha chelewa Sasa nani ata drive na tumesha lewa Hebu chunga au mademo naweza kupora Juu wengi wa ukondani ni wako Chiki sasa tuzime nice Iyo glass yangu niongeze zile ice Najuo nitabliki toka sasa mpaka night
hey, Itisha mzinga bana ziki kam turori Akuna itha youth man we turori Oldi kabisa turori Turore, meda ofisi turore, turore Alafu zikishika shuka na madam Shuka na madam, shuka na madam Alafu zikishika shuka na madam
Shuka, shuka, shuka
Shuka na madam, shuka na madam
Kodo wa muranga amekam turore Makek zikiisha mbura tina turore Tukimix na kindugu zitugorokie Mina katabiko adimu ni kurore Kama dhudha iko fiti mina riada Na kaitabidi minta city adi wada Kimauru towa kutu adi nkiwa jaba Nyore mia pana tambu wala wama
Itisha mzinga bana ziki kam turore Akuna itha youth man we turore Oldi kabisa turore, turore Meda ofisi turore, turore Alafu zikishika shuka na madam Shuka na madam, shuka na madam Alafu zikishika shuka na madam Shuka na madam, shuka na madam
Yo, nabonga tu Arabic, ni nabonga tu Nangeli Ya waroro amekamu, amekrom ka bakteria Nataka tu nilewe, ni beboy adima area Kadeli ya kusere, tunapungi tu ya maria Shiki kisha njugu na pepe teini kachok. Hapa mindo sponsor, mindio the host. Piga dot, piga chok, na makula na matoast. Kibash kiko lit, kime anda tukubanyo. Kiu miguna miguna kam, baby kam. Zama dem zime nice, ome anda tukuta. Kawa genge zime shika ni kushuka na madam. Nina die figure 8, no nisikie tukutam. Kata kututo wanyege punguza mahanjam. Kukudenja kuwa manga, tunapenda vitu tam. Na kama weni fisi kama laenda kukross yo. Seti kish, kende chain most most.
Shuka na madam, julu bang kanigan. Tuka iyo plan kurueng doni ban. Kame sani pedi kuna mresh asha wet. Kame seti already sunajua wendo next. Kame mada genga sunajua hini case. Kanada emoji kuna aja ya kutes. Anada iko nyagi na machesa za magres. Anachesa kuni na sijui kanipest.
Itisha mzinga bana ziki come to rory. Hakuna itha youth man we to rory. Odi kabisa to rory, to rory. Meda ufisi to rory, to rory. Alafu ziki shika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Ile design ya revenge. Gide, gide, leo nina mide.
Drinks na my yanks, drinks na my yanks, we gamu. Sine kona drinks na my yanks, drinks na my yanks, we gamu tu. Sito kona drinks na my dem, drinks na my dem, we gamu. Sito kona drinks na my dem, drinks na my dem, we gamu tu.
DJ Lighter, take it well right for the girl dem.
Shash na dua. Mimi kani vajonya nua. Kani sape na fua. Kauji utajua. Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na dua. Mimi kani vajonya nua. Kani sape na fua. Kauji utajua.
Yo, calling all units over. Shambulizi na wahuni over. Warembo kutoweka kesi serious. Chumwa narudi bila chupi osindila. Yeah, ni petroli ya mashini. Bless my room kana zizi. Nianike hii mattress kama wiki.
Ban, ban, Ibra City shash. Chin, chin, Mali end around. Kitu safi toka south. Rasta man, water guan. D, na wadigida waroro wakitikita.
Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajonya nua. Kani sape na fua. Kauju itajua. Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajonya nua. Kani sape na fua. Kauju itajua.
Naiwake, 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 naiwake.
Sina presha kani manzi ya mebeba. Kani miti itabidi nimesare ketepa. Sina presha kani manzi na kemba. Nina tumeneze lala leo mpaka Disemba. attitude kama mode wa Kenya. Kunipita itabidi umesaka mwa Kenya.
Tunda leo imeni bamba zo, nikona dema na madia bazo, amenito wa Kenya mo, anaishika shika. Ameraru wambaka shati ya manza kunilamba. Ashadai acha, acha kuacha.
Naiwake, naiwake, naiwake.
Buda chesa na nari ati Buda chesa na nari Mike zima washa Buda chesa na nari ati Buda chesa na nari Mike zima washa Buda chesa na nari ati Buda chesa na nari Mike zima washa Buda chesa na nari ati Buda chesa na nari
Shika jaba shika mtoto dini babla Pige munju kwani nini hola gala dance Shike meza shike onanga yani double dance Mindo fisika unarada kuna kwa
Jantani janta jodundu inamata Ganja famanya wale wajanja Kushutu kulia wanachora namba saba Wanachora namba saba
shukri wali ten 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 Nasema shukri wali ten 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 Yo! Yeah. Katika tondosa yeah. Natikyal rombosa yeah. Rombosa kila mutu rombosa hey!
Nike zima washa buda chesa na nari ati Buda chesa na nari Nike zima washa buda chesa na nari ati Buda chesa na nari Gala new position New position Gala new position New position Gala new position New position New position New position
Yokifu niko toshe chupa Katika kalija ina mfupa Paka rangi toa kutu hichuma Nezi waikusi nimejipinchuma Mika spread isi teke karuma Nezi waikusi nimejipinchuma
Mlango inabishiwa na watchman Juwan awa una wika tutusha Ushaiguswa usikie tukunyora Ushaiguswa usikie tukuoga Bahati mbaya ukinipata juu ya handas Kwanza nikichanganisha shada Nipe
new position new position new position gala new position new position new position new position gala new position new position new position new position gala new position gala new position new position new position gala new
DJ lighter
now hear this
now hear this
zimenishika yo mali mefika zimenishika yo zimenishika yo niki zimenishika yo zimenishika yo mali mefika zimenishika yo zimenishika yo niki zimenishika yo kikukukicho kimejificha si nikimbicho yo si nikenyewe kikukukicho kimejificha yo kikukukicho kimejificha si nikimbicho si nikenyewe kikukukicho kimejificha juu nikimbicho washaki you can the chain kivuta kinge adiko play kitamu sayare kiki adiko play nati washaki you can the chain kivuta kinge adiko play kitamu sayare kiki hadi kwa vein tu nifanya mara mingi niko hot kwa kifua nukivuta na mamoja wangu wote swana penda kusi kutoka ngware hadu siku sushi ndaka tuki kikilandi nishawasha kingine kwanza pedisa queen hadi zinafatu ziende zikikam tuzivute zote zote ka zote zote ka chagi zimenishika 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 yo mali mefika zimenishika zimenishika yo zimenishika 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 yo niki zimenishika yo zimenishika 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 yo chagi mali mefika zimenishika zimenishika yo yo zimenishika 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 yo niki zimenishika yo kikoa koa yon dalili ya kunyongo pitisha mori utaitisha ni kubwa sana ivisha macho square macho nyanya na sisema kweli ukiulizo unasema pana ti niki mevuta unasema pana maybe pengine kweli mori mnajuana si kuna watu wakajua mneza kosana ii mekubalika weki badu mchana kikush kipas kwanza kitam karasi kwa umezo ya joe mutasikia ni koko france kuna choko smartini umedunga maklax uneza vapans loka mbiyo ruka pans ati zimenishika 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 yo mali mefika zimenishika zimenishika yo zimenishika 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 yo niki zimenishika yo zimenishika 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 yo mali mefika zimenishika zimenishika yo zimenishika 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 yo niki zimenishika yo
yo yo yo yo yo ni zero kama sauce minde sauce minde boss minde wild boys
Bigger Metalings Production.
Dako Red 4W number 2 tuko ndani.